Quero colocar uma essa pessoa por emprego de Deus, Maria.
I'm not going to minister. 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 ebinaku tebifaanana
kubamalayika
kumi n'enkumi
abaliko kulwaemirundi
mingi kanisa kati baagifuula etali mu
kitiibanga
basaani battamuli ne beevulunga nebamalawo saavisi yonna bw'osinga n'abantu asimisiza layini asabira naye nga omulala guli mwasimbye bakyagobaku mugenda
genda
ogwo nga guwumula wadebbali nga guno oguliko ono nagwo gutandi eryefujjo emisimu gikola kijefujjo mu kanisa ya mukama yesu yebazibu naye ffe si bwe guli bwemba kubanga mukama akola munafu era nejja eri liri wamunafu
nejera
mukama waffe kale buno tugenda kubanga tugamba abantu mujje mulabe amaanyi ga mukama si maanyi g'abasumu era tebagenda kujja kulaba basajja bakatonda ab'amaanyi wabula bagenda kujja okulaba katonda ow'amaanyi n'okumutegeerera ddala era nokola okukola ddala olukola mukama wafuyesu amiina manya n'eddoboozi mutume tumaladiba okumutegeeza webaza katonda era abantu bonna basumuludde nga mwannyinaffe oli eyali yateekebwa eyo bamuwaayo ngaagwa mu ssaayi ye gwanoonya mmere eyo nga yagivaako n'abalala bangi naye mukama yeesumulirira abantu yali yakoowanga makanisa gona gagenda bamuyuzwa mubuge bamukukolerako bakusabira
neyeuaaiwalimukwevulunaolubulaba
yawulidde ngaayagala obeera kubanga eriya abadde bamusabira neyeevulunga bwe bakwata vidiyo zaabwe
ebalagaeyotangaeti
basumuludde omuntu kyokka wattayekanga
naye
wano yalaba bulabi ekimuvaamu tewaaliwo obutalo
ntiyevulne
bwe twasaba naye olitaoja gendi tusabe ogamusumba nga
saaguoyinza
obutagwayo
kubaka
ki ekiyinzisa okukugwisa waliwo amaanyi ga mukama agayinza okunyweza
negajjamuamaanyi
ga mukama gawula omwoyo
n'obulamu
era gasobola okwawula omwoyo omubikugwe negakukwata okubiigoka omwoyo omubi
negagujjamuwe
n'osigala nga tulina buzibu kubanga eri okukwetera ebigambo
byeebintu
byonna byeruliddwa gyali
yesu
yabazibuebulani ebyo ekumi nebiri akumi nasatu ebintu byonna byeruliddwa gyali era alaba buli kimu n'engeri yokukikola wano wetukula bulira kukwasabira omuntu bwagamba alina ekizibu
akutunukwatayo
atikusabira mukama kwata mukono gwesa mukama ebyeriddwa byonna alaba wekirwadde
wekiri
simanyi gyobeera onoonya yesu
yebanaye
tugeragenda mu maaso wabula nga tugenda mu maaso njaga kuwa ekigambo ekyamagezi kikataano zokka bwezi ate ekigambo kino kigenda tambula ensi yonna okutandikale okugenda mu maaso kiri mu bassekabaka ekyokubiri essuula bya mirembe kugenda mu byomumirembe
second chronicles
15:16 katandika olw'ekumi n'ebiri
mirembe ekyokubiri essuula ya 15 n'olunyiri lwa 12 ne bayingira mu ndagaano okunoonya mukama katonda wabajjajjaabwe n'omutima gwabwe gwonna n'emmeme yaabwe yonna
yesu yebazibwe
nti
abaana baisirayiri ngeri ebyo baali baagwa ne bava ku katonda naye bwe badda ne bakola endagaano
y'okunoonyaa
n'obulamu bwabwe bwonna
n'omutima
gwabwe
gwonna
kakati naffe
ekkanisa
newankubadde mu nsi
yonna
erina ebintu byekoze n'okuva
katonda
n'okuva kuliri wakabaka
ffe
tugenda yingira endaga
era
nga twajingira eryokunoonya katonda n'omutima gwaffe
gwonna
yesu yebazimu era kino kye kigenda okubaawo
bwe
tunaamala okukola endagaano eyo buyomu ku ffe
wamutwogeddenga
ejijjira yesu
mujafunaolegozgo
nta basolo minisitiri naye buli kinnoomu ya kusaba
okulayo
akaseerako okula endagaano y'okunoonya katonda n'obulamu bwonna n'omutima gwo gwonna onaakikola ogenda kuyambako abantu bangi mu nsi yonna okwawula aweereza
kubanga
olunyi oluddako lukunesa
ebyomirembe
ekyokuyisula
15:13era
buli atakkirizenga kunoonya mukama katonda wa isirayiri atiwenga
buliriza ekyabaawo
mu
ndagaano yabwe bamala ekikola
buli
atakkirizanga kunoonya katonda
naye
tugenda kutta
katondaokusinzira
kwaiwe tugenda soma amagye g'obwakabaka bwa katonda mu lugendo lwaffe
olweggulutukutte
kubanga tuli mukuddayo bwakabaka
bwoe
misoni
gyetulikotubira
tusoma
position
nakusoma amagye ga katonda wamu n'enteekateeka
yaago
oba gyetwandiise enteekateeka za katonda n'ejjeeri mwe tusomera misoni
y'ekkanisay'okuzza
abantu bwakabaka bwomu
era
nga mukole
eyina
okuba ne
oda
yesu yebazibu kati mu ndagaano eno mulimu nti buli atanoonya
katondakibwe
buli kyonna kyebanoonya nga si katonda era ne bakireeta mu bantu nga kyeyita
katonda
bakirina okukwatibwa malayika w'okufa
nebubutakubaenganano
kakano gye tukula
naye
okumunoonya mukama n'obulamu bwaffe
bwonna
n'amagezi gaffe
gonna
ebyomirembe ekyokubiri esula ya 15:13 oba omuto oba omukulu oba musajja oba mukazi ne balayirira mukama n'eddoboozi ddene n'okwogera waggulu n'amakondeere n'eŋŋombe yuda yenna ne basanyukira ekirayiro ekyo
bonna ne basanyukira ekirayiro ekyo nti buli atanoonye mukama oba mukazi oba mwana muto oba musajja oba mukadde
atibwe
yesu yebazibu kati ffe ejeri abamalayika lijja okusoma olwaleero ligenda kulabika nga lisindikibwa eri buli muntu yenna atanoonya katonda mulamu okusuula wansi ejjembe lye okuteeka wansi amaanyi
gaabwe
okuteeka wansi bwe katonda
bwabwe
okutuuka nga katonda waffe
yekka
atonda eggulu n'ensi okuyita mu kigambo kye ddala ng'agulumiziddwa era nga n'ekitiibwa kye kirabisibwa mu nsi
olunyiri lwa 15 yuda yenna ne basanyukira ekirayiro ekyo kubanga baali balayidde n'omutima gwabwe gwonna ne bamunoonya n'okwagala kwabwe kwonna ne bamulaba mukama n'abawa okuwummula enjuyi zonna
yesu
tebanoonya
katonda paka nga bamulabye ne mukama n'abawa
okuwummula
enjuyi zonna nga tebakyalina nsalo
bino
byo banna ogamba
nti
neekumira ku saala okubeerawo anti ebisebe kiumba buli
kiseera
anti ebintu gikubibwa buli
kiseera
tomumala okukola endagaano eyo okunoonya katonda
tuteekwa
okumaliriza nga tumulaba era nga tulina ekiwoomu n'enjuyi zonna
si
kubanga tusoma nga ate musasi kutawula
nga
ate simanyi bwava nga ate simanyi
endwadde
paka nga tumulabye n'atuwa ekiwumulo gye yatusuubiza kubanga yayogera nti
bonna
abakobi n'abayimuliddwa
entire come with the rest of your spirit.
So we have to
see him until we see him.
Yes, we have to
raise Jesus.
Mwanamasole kubanga yali akoze ekifaanani ekyomuzizo okuba asera
obulidde ekyali mulimu n'abantu abamu balina okuddizibwa ebbali oba badde bakulu oba babadde
bakibakungubassa
bbali kabaka bwe yamalirira ne maama we yamukuba kubanga yali akuliddemu
n'obulomulimu
Yesu yabazibwa. Okuba abalabirizi.
Yes, it was very Nino kwe kumafrika.
We have to take care of ourselves. Even with the flock.
Mutubelinda abalabirizi.
Where we have been shepherds.
Olunyiriri kula makumi abiri mu munaana. Ikula batu esula ya makumi abiri.
Acts 20:28.
Okulundanga ekanisa ya Katonda gye yagulira. Gye yeegulira n'omusaayi gwe.
Yenyini
that then a shepherd
ekkanisa ya Katonda
church of God
yeegulira n'omusaayi
gwe by his own blood.
Yesu yagula ekkanisa ye n'agituwa
tugirunde and gave us to shepherd it.
Mukugirunda
shepherd it
tujja kulina okugijjanjaba nabwo omanyi obulungi bwalabidde n'alabirira n'agijjamu akawawa
ekwa
buli bulwadde tinaagibwa emmere mu bulude
Yes, we
have to praise Him. We have to do this work. We have to
manifest God in the world. Some of the
things
they
want us.
Acts
20:28.
Nze mani nga bwendi mala okuvaayo emisege emikambwe giri yingira mumwe. Tegiri saasira kisibo.
Yesu yabazibwa.
Praise Jesus.
Mukama wa Yesu yali
asinga. Our master Jesus when was going.
Bana abantu be nga bagenda.
And the apostles were.
Bana abantu bagamba.
They kanisa they said that the church.
Yafuna obuzi.
They will have a problem.
Waliwo emisege emikambwe.
They are savage wolves.
Ejali jino okuyingira.
Which we have to come with it.
Emisege
ekyo. And these wolves.
Nga tegiri saasira.
And this can't spare the church.
Era nga bw'obadde olaba batera
okukola. Just listen what they have been doing to
you. Bakusiibisa.
They make you fast.
Bakuweesaayo. Naye nga tebakuwadde ekigambo kya bulamu.
Word of life.
Ugenda mukuru oba walemere
ngwe.
Kugamba zonga bisebe jayi ngira mu kanisa. Era bwe kituuka mu kanisa. Zongera okukola bino ne bano.
Bikula batu mesiro yayo ilo njirwa satu.
Acts 20 verse 30.
Era mungu mwekuka muliva abantu. Nga boogera ebigambo ebikyamye. Okuwalula abayigirisa. Okuwalula abayigirizwa. Inyuma wawe
uri bisa kino
listen this
nti mufamire
ga in us those days
Kale mutunule mujukire nga salekanga kulabula namaziga buli muntu mu myaka esatu emisana n'ekiro era ne kaakano mbasigira Katonda n'ekigambo kye ekiyinza okuzimba n'okugaba obusika mu abo bonna abatukuzibwa. Seegombanga feeza ya muntu yenna newankubadde zaabu newankubadde ekyambalo.
Yesu yebazibwa kama amaze emyaka esatu ng'alabula okuva mu mwaka gwa 2014 muli mu myaka emeka ng'alabula kukola mulimu ye mwennyini walinajja ku ntebero alabula bulabu ngenda kukola naye kati okulabula kulaba
nakokko
what are you doing?
He's no more.
Mula mechi bade
wo. When you see what has happened,
mumanye mugama atandise.
You know that God has begun his
work. Amaze myaka eshatu.
He has spent 3 years.
Esatu nga alabula. Bakiri kumi
na from 2014.
Ngenda kuyiganya mu yeri. I am going
to hunt whoever hides in my name.
Yes, we was
raised here.
Bakiri kumi na
from 2014.
Kuri mumeka.
We are 2017.
Simu mwako ugo kusabwa ugo kwenye.
Is it not the third year?
Kutoka tumesura ya 22 n'olunyiriri lwasa tumusatu seegombanga feeza ya muntu yenna newankubadde zaabu newankubadde ekyambalo mwe mumanyi ng'emikono kino kye kyakolanga byenneetaaganga n'abo abaali nange mbalase mu byonna bwe kigwanira okukolanga emirimu bwe mutyo okuyambanga abatalina maanyi n'okujjukiranga ebigambo bya Mukama waffe Yesu bwe yagamba ye yennyini nti okugaba kwa mukisa okusinga okutoola. Bwe yayogera bw'atyo n'afukamira n'asabira wamu n'abo bonna ne bakaaba nnyo bonna ne bamugwa mu bulago Pawulo ne bamunywegera nga banakuwala okusinga bonna okusinga byonna olw'ekigambo kyeyogera nti tebakyeddayo okumulaba.
Yesu yebazibwa nnyo. So ebigenda okubaawo byonna tezijja kubanga nabisika baabalaga badde balamusibwa omusumba w'amaanyi wabula Katonda mwennyini yagenda okulabika ng'alabisibwa. Sigenda kukulondola gy'otambulira sigenda kukolako kintu kyonna bakuli wabula tugenda soma leero bamalayika abagenda okutambula era abagenda okubanga bagoberera omulimu gwa Mukama okugenda okutambula enja kubeera katuuki okwogera ne wonna we banampita mu kwogera kigambo naye sirina maanyi gakwolesa wabula Katonda ogenda okulaba okuvala okugenda mu maaso
and it's working in the name of our Master Jesus. Amen. Amen.
Kubanga ani kumwe bwabanga ayagala okuzimba ennyumba atasoka kutuula n'abalira eby'emirimu kyayo obanga alina ebyokumumala.
Yesu
yebazibwe.
Nona kuna noga ngeta zimbe nyumba.
Nena
nona kuna kutoka kwa
mbani ya. Sinji
weta kwa kwa kana chika.
Weta
kwa matafari kwa kana
chika.
Weta kwa buliti zengana chika. Weta kwa mbani ya
zengana chika.
Ambaba ati.
Ngajua
wala ya mbani nyumbe ye.
We.
Katika tunamilia tani kandishi
ye.
Yesu kanatuna na agare basi na
kwe. Calculated how we need to accomplish.
Akina jizi mba.
How is it going to build it.
Na kwa kandu za kwe.
His wife
for
7 years.
And I
think
it's a very
well and very smart.
Now
good groups of angels.
We put every door
which are led by the Holy Spirit.
Yes, he was
raised.
If you get to put up
another
one,
Tulimu Luke sura ya 14 ulinyirwa 29. bwaba ng'amaze okuteekawo omusingi bw'atayinza kukimaliriza bonna abalaba batanula okumusekerera
kisinga batudde bulungi
n'abala
nti bw'atandikozimale ku
makubo
bayinza omusekerera ati ate jjukira ye katonda mukiseera
abaagamba
yatandika omulimu omulungi ayina
okukukereyesu
yebazibwa kati yasooka kubala era n'ategeka n'amagye agazina okukola
mission
paka
ngewe
mission yeye kyenva ngenda okubaga nga leero nange njijjamu mikono ebyo eri abaaweebwa okukola mu buli paati
kuva
mubaajegw abamalayika
munyeye
obutonde bwonna
buli
omu awebwa epaati kubanga buli omu baamubala waalina okukola
era
buli omu baamugamba ate
ebiragiramu
nakubuulirako omuka bwe yali anamba ebyekkalisi
n'okugizi
mufe bennyini omwe omutukuvu yali yalwala n'okulwala bamukoleseko alaba ejjuba
mukayuanaye
nga lyalwala ddibaako
omwoyo
nali lyabo ne mubuuza nti ejjuba lyebikola
kyonagamba
oyo ye mwoyo bange mu bantu bano bamunakuwajja ennaku
yayogere
nagamba kati musikula emukwata omugjemu nemujja
mukayumaagamba
kwata obugundi obwoyo obwokuzaako
owat
nenzizaako nanyirira
bulungi nyo
kati nagamba mukwase mukulu wo kati mukolesekokozi nali namukulu
wangeye
nemubuuza omukulu wange
yaani
ye nagamba yamukama wakuye
oberegere
obutonde
mu
atikozinga wali
bumalozakozako
omwoyo
omuzeemu
mu nyumba
nemukwasa
ati bwemumuwa yenoonya ebigendo ziba
era
byali bigumu nnyo mwalimu amayinja amagumu mwalimu emitayimbwa ino njogera ku biraye
byomuoda
nga bitambuliramu ebadde binoonyezebwa okumala akaseera
ati
ge mumaze okukola yagamba ti bwoba omaze omusabe omuzeemu yesu yebazibu era bwe namala bwe newavaayo gundi eriŋŋanga omayizino bladline isimu
enyoolukumbayo
erimu erijja paka eno ati ŋando kwata ayogera nayesinzira eno naye ate lyali mukulumu erufulumye yesu yebazibu nagamba kati osobola omusabako omazozi obuzeemu mubuzi kitegeeza tibaolimu omaze okuzimba bantu bange ekigambo nakigenda mu maaso eyabamu nga bazudde ebirawo byabe oddanga munoyita omuntu
kubatta mu
bantu abo negira abamalayika
n'akonaomulimu
onansugire kitonda kyalimu omusaayi omusaayi gwa yesu ekirimu omusaayi gwa yesu nanga kunogugendo tukuja okusooka nasugula ebifaananyi by'abantu abamawaka
gonnaate
nga sooka obimansireko omusaayi nemansira omusaayi guli naye nga kibaddeko obusasirusasi
omatikukulaki
bwenabona nebidomo kakati ebyalimu ebifaananyi omwoyo naddamu ebifaananyi ebifaananyi ebibeera biramu abantu mawanga gonna nga batambula nenewunya nnyo eggulu nelyeggala omulundi gawentebe naddayomu kati ate bafuuba bamalayika nga nabatebano bakwateeza bano bakwateeze yesu yebazibu naye abadde n'agamba ebiro bire enkoze ekyo ki kitandikirwako kirungi yesu
yebazibukaaseera
ng'ali mu bantu era ng'akola ebyomukufu eyeetereeze mukama asobole omukozi omirimu gy'ayagala yesu yebazibuyo naye yasooka kubalirira ebigenda okukozesebwa okuzimba ennyumba ekirala n'abala n'amagye agagenda okukuuma abazimbyabo buliriza onya oluddako
luka
nga bagamba nti omuntu ono yasooka okuzimba n'atayinza kumala oba kabaka ki bw'aba ng'agenda ku lutalo okulwana ne kabaka omulala atasooka kutuula n'ateesa ebigambo oba ng'ayinza n'akakumi okusisinkana oli amukira n'obukumi obubiri.
Yesu yebaza
nti
njaga tukutegeeza nti ye nga kabaka
w'abakabaka
baamumba abamanye
tekyamanyi kwegira ekigambo
nti ali mufe w'amaanyi okusinga ali
muali
mufe gwetubadekiomwao yawe omutukuvu bamwogera ku
muyokaana
14
paka
olupapula 14
paka
abiri kyalina okujja abeere mu
kati
oyo ali mufe w'amaanyi osinga ali
mufe
wabuleera ekyandi kwa kigambo nti abali ku
lwaffe
bali okusinga abali
mufe
kati tugenda kulaba kubali ku lwaffe
omutukuvu
emyoyo musanvu n'ebijja bya malayika abali ku lwaffe omwoyo ng'asinzira mufe naye nga waliwo abali ku lwaffe bamalayika n'obutonde bwonna era nti nabo bagenda mu maaso
g'okukola
yakaba si kabaka omugezi wabula kabaka omugezi yasooka n'atula n'abala amagye n'amanya ne bagenda olumba bali n'abeera yesu yebazibatumanyi ennamba bamalayika abaago abayitibwa ebizibu basigaddeo nga si bazibubamanyiddwa bulungi
na
buli kafo we bali
wabula
katonda kyasinga obunyeo
yamanya
toyinza kulumba nga olinakakumi agoyibe ngaolumba
nakakumi
yesu yebazibu kati ye katonda amanyi agagasooka gatutegeeza kulagiwa tumanye omuntu gwe twali tujja tumutegeera ali mufe ate tutegeera n'abali ku lwaffe kaga tetumala okumanya amagye gaffe kyanga olumba abali
munsi
bamalayika bano abaagwa wuliriza booti emirundi osobola okugenda awantu ne bakusomesa emizimu naye nga bamalayika tomanyi namba gy'olwo bali ku sayidiyo kebinnyo kibi nnyo okusoma emizimu n'amanya ga naye nga tomanyi wadde ebijja byabamalayika bali ku sayidiyo osooka kumanya bali ku sayidiyo oyoka omanyi abatali ku sayidiyo ate ko tubakwata mu namba yabulimu netubayita basitaani bonna netudda wate tumanye erinnya
lyeokusira
mutemisa ekisooka nnyo ekyokusooka n'okubi babayita basitaani bonna kati toba nga tonoonya katonda omulamu era nasiga omanyira yesu yebazibu naye waliwo nebuweereza obwatandika muba okusomesa mizimu kakati gwe abadde asoma emizimu tomanyira bamalayika bali kusayidiyo sikyo obadde oliko olina osooka n'omanyi abali kusayidiyo n'olyoka obumba ali bolumba emizimu kubadwaga musoma yesu yebazibu kati tulina osooka tutegeere oyo ali muffe ate tumanye n'amagye agali ku lwaffe olwoto tugenda lumba buli bamasaza be basimbye amakanda oba bali ku muntu gwamuntu oba babateeka mukitanda munda oba babateekawa mu nkoko oba ku nsozi oba bali mu kuguli bw'abasiraamu
ewaguluoba
wagye bali yonna 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 tugenda kuba tusindikayo amagenda tugamanyi kubanga kikulu nnyo okusooka okumanya abali kusayidiya
tulyoke
tulumbe naye kuwasoma ebizibu ate tumumanya amagye gali kusayidiyo kati olumba ki ovula gikubiddenga
yakubi
gitamwanya famire zammwe oba wakamalo zisoma
zibaumazikyakalanya
amakaaekitabo gyomwoyo naye ati webali kusoma kubanga ekijula mumutima gwomwoyo
gyekiwatusa
emizimu era gyosulaowatusa
bamalayikasiba
nabo yesu yebazibu kati we tewali wajjusa ekyo
nekikutawanya
tewamanya amagye gali kusayidiyo ate noyagala omanye amagye
gabasitaani
n'onjjusa muli ebyabasitaani ebyo byobadde otambula mu
ngolwo
era ngaoyo bisibwa tewali bagala kulaba bamalayika b'otasomanga tusumanga kukibuga
ekyaomukama
ntwalako
mukiki
kyojjuza mutima noyagala okulaba era gyoyagala gifulume yesu
yebazibuye
kabaka omukulukulula n'asooka abalamagi era ejjeri omukulu yonna baali bana ne babali munyeeri
They calculated the
They calculated the
on our side alone.
Our journey
going to
be
Yes,
you must be
raised Jesus.
What happened to me?
We have never bowed to Satan.
I don't get on you.
Let's go on with the scripture.
Luke
14:32.
Kubanga si bwe kityo, oli bw'aba akyali wala nnyo, atuma ababaka n'asaba ebyokutabagana.
Magic.
Yes, it was
raised.
Yes.
As it is
Osoma bulungi
Ibulaniya 12.
Yes, he was
praise Jesus.
Yes, we have
to praise Jesus so much.
Second Holy
Bible,
chapter
10. From verse 2.
Makulisi chokubiri esura yakumi n'olunyiriri olwokubiri. Kale mbega ida bwega yizi. Redibayo neme okulaba. Kubalaga obuzira obwo bwe ndowooza okuba nabwo eri abalala abalowooza ngaffe tutambula okugobereranga omubiri
abalala balowooza tutambula okugoberera
mubiri
olingira mubiri n'otema olenya nitugoberera mubiri
kijja tugoberera
natugenda okulaba amajanja
makolinso kyakubiri essula yakumi olunyiri
lwamusatu
kuba newankubadde nga tutambulira mu mubiri
newankubadde ngaotulaba mubiri wabula wuliriza
tetulwana okugobereranga mubiri kubanga ebyokulwanyisa by'entalo zaffe si bya mubiri
ebyokulwanyisa by'entalo zaffe si bya mubiri nga bwobadde okwaka
ekyamira
waliyo malayika alina ekyamira
bwe tugenda otuma
tulina malayika
owengeeina
malayika w'omuliro tulina malayika
w'emitimo
tulina malayika ayawulege omwendo kutatyamu tulina bamalayika ab'omuliro nga otuma mutume oyimira mu kigambo kya katonda n'otyogera n'akitukiriza yesu yebazibwa tetuwandisa mubiri wano era ebyokulwanyisa byaffe si byabinna musaayi tugenda kulaba bamalayika mu bibinja byabwe musanvu buli omu n'ebyokulwanyisa nabo be balina ebyokulwanyisa byaffe kubanga si byabinna musaayi kati fe omwoyo omutukuvu olw'okubayekatta n'emitima
gyaffe
n'asaba n'akomandi bamalayika bano bakubembera ne batandika okukola yesu yebazibwa nga tetukyalwala ffe mubiri ne musaayi wabula nga bw'oba osaba wano olina malayika
gwotumulidde
olaba omwoyo w'amagezi wali olaba malayika omuddumizi asooka olaba mayiko wano olaba ekibinja kya bamayiko n'obagamba kuti mulumbe
kuti
okolaba ku lutalo
bwebiyuma
yesu yebazibwa nga tokyakukuna yiwajinya mu mutwe nga gubula naku kutukako zilokolemo yesu yebazibwa
bakolinso ekyokubisula ekumi n'olunyiri lwakuna
kubanga
ebyokulwanyisa byentalo zaffe si bya mubiri naye byamaanyi eri katonda olw'okumenya ebigo nga tumenya empaka na buli kintu ekigulumivu ekikulumbazibwa okulwana n'okutegeera kwa katonda
olina ekigenda okubaawo ebyokulwanyisa byo ebigenda okwanikanu bamalayika
emunyeeni
mwezi njuba byonna nga
balikusaiya
ensolo n'ebiuka nayo byonyiwakana na buli ekyekulumiza n'okumanya kwa katonda jukira tuli mukujjuza nsi kumanya katonda naye buli ekyekulumiza buli ekireeta amalala bino ebyokulwanisa byetugenda okukozesa tugenda kuba tutambuza okumanya katonda
okujjudde
wabulanga waliwo ebyokulwanisa ebitatugereka wali ebiva okugjako ababimanyi
abasomi
ne tumanya nti malayika
kuyase mu
kyala yesu yebazibwa tulyoke tumenya
empakatuwagana
n'okumanya
olunyi olwokutaano era nga tujeemula buli kirowoozo okuwulira kristo
tulina okujeemulula munnyonnyola yesu
okutuusa
nga ebirowoozo
bijeemulula
abantu abaasibwa mu kutegeera ne bagenda eri kristo
omukyalo
bagenda eri emyoyo ebirala
spirit. But we have armies
fighting
behind us.
Yes,
Jesus. Praise Jesus. 2 Corinthians 10:6. We are going to punish.
We have to pull down.
The church.
That is the picture of our Master Jesus.
Yesu yebazibu.
Praying Jesus.
Kakati mbino vyona.
Now in all this,
that's
what I call the way.
Waliko ebyokulwani kya
kya kya. There are weapons we have our walls. And a lot of flesh and blood.
Wabula jukira.
But remember,
waliko mungu ya kwa.
When we the Holy Spirit lady.
Amasu kwa katonda kwa
mbosa. The eyes of God make a seven.
The seven
scriptures. We have been studying them.
Waliko kwa mbosa.
You write down these scriptures.
Kwa mbosa kwa mbosa.
Revelation 4, verse 5.
Kwa mbosa kwa mbosa.
They speak of the seven spirits of God. Revelation 4, verse 5. Seven spirits of God.
Isaiah
11. Here is where the names of the seven spirits are written.
Yes, you must
praise Jesus so much.
What?
These seven spirits. There are the eyes of God is sent in the entire world.
And here is
where a word which says that all things are laid bare before the Lord. Revelation 5, verse 6, they are called the seven eyes of God. And that to write down that.
But
when God has seven eyes, not like this, that he sees everything.
Who
has been calling him big eyes God? It's not like that. Those are your artists of Uganda.
Whom
you call the big eye.
You see, Katonda
our God, the big eyed God.
So Katonda
is not the God with the heaven and earth.
He's
the God with the seven eyes.
Katonda
is not the God of one eye.
Katonda is
the God of one eye. That is the Bachman. The God who appears in the Americans. The God of the sea.
Many
times they make a sign like that. Triple six. Big eyes. And all most of his ministers.
They
clothed glasses and they are clothed one eye.
Do you see Katonda
for our God we are serving?
We have
been calling the big eyed God.
On
the living God, seven eyes.
You mean
every child of heaven. Every Thursday and Friday.
Yes, you must
praise Jesus so much.
Who is that? I am asking.
Some
people
and they see everywhere.
No,
because his eyes are
set. What are they in
the angels.
Oh, it is so
where the eyes see. That's
go.
And that's where the spirit
has been
told to do.
There
are seven eyes.
There are
these eyes. The first eye is called the spirit of the Lord.
It is a joke.
The second eye
is
called the spirit of wisdom. It
works
with them who have the wisdom of God.
Yes, you must
praise Jesus. The wisdom of God.
Yes, you must
praise Jesus. We have begun with the eye. The spirit of the Lord. We
know
the seventh eye. That is the last eye. It's the chief eye.
Yes, yes, yes.
Praise Jesus.
Yes.
That's why the word of God.
And
the God the Father.
We
have the spirit of wisdom.
Yes.
That is the first eye.
You put another
one in the wisdom of God.
Yes.
We have the second eye.
The
spirit of understanding.
The
spirit
of
understanding.
The
spirit of understanding.
The spirit of
understanding.
The spirit of
understanding.
The spirit of
understanding. The spirit of understanding.
The spirit of understanding.
The spirit of understanding. The spirit
of understanding.
The spirit
of
we have the eye of the spirit of power. Works with all determination.
Whatever
God never planted and everything never built.
No, Zimbo
never
planted
to build by force.
Whatever
God commanded.
Yes,
we have the knowledge of God.
Yeah,
what is the
knowledge
of God?
Yeah,
what is the knowledge of God?
Yes,
we have to raise Jesus.
Now, yeah, if you know, Mr.
Man, this seven
spirits,
if you know, everything is laid bare. Whether they are under the sea,
Whether they are under the sea,
Hebrews 4:12. Kubanga ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwoki obubiri era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo.
They always call it the rock. Only their seven eyes. Zechariah chapter 3, verse 8 and 9.
Yes,
praise Jesus. He's living. In the dark ages world, the perfect even the intention and thoughts, we can send angels and they look every thought of everyone in the world and they meet every person who speaks evil about the church of Christ
and
they give them their reward. Everyone is worthy according to their works.
Hebrews
4:12.
Era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo
nti kyawula obulamu n'omwoyo tugenda kubanga tusaba kutuma
mmayikomalayika
abadoni
ow'enjeemalayika
w'omuliokusiŋŋana bannabbi bonna abawulimba abalina emizimu ku mubwe nga gebakozesa
obulamubagibajjako
bagitwale
mubaisibasobola
okwawula omwoyo n'obulamu era basobola okulaba omwoyo gwe n'emirere egimu egaseeko
ebaala emizimubagijja ku bulamu.
Yes, we
are we are going to work.
Ayawula ennyingo
n'obusomi
ne bwe baba bakusala eddagala mu
nnyingo balisokoola bwe
kuba kuyunga kusaba nti omuntu ono yamenyeka
basobola kukwata ennyingo ku nnyingo
era kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza kw'omutima
nti kyawula onaalowooza bulowooza okulowooza
n'okufumiitirizaokufumiitirizaeza
kulabika ekyo bakyawula ne batekaaagala agenda kati kyokulaba obuwetumala okumutegeeratubala obufumu
bunginomuntibalowooza
kirowoozo
kyebasobolaawo
tugjawo
okutya
ne tuguma nnyo
kubanga
tumanya
alinanaabali
kusaidiabaebirowoozo
n'okufumu
baali balabye edda
anaiyanesabinebagenda
ebigamba batuuze bwezi naye bagenda
kubyaa
bamalayika
abo
bakola kumulenge
bwebisi
And now judge.
We rather study the demons now. After we sent them in the desert, yet they told us to buy with them.
Now, our quarter, we got which the Russian. Caesar Catone.
But we know where is the man?
Are your fellow Samaritan?
Are
you the same?
Then you say, I'm
a gambler,
and I'm
a
saint.
We have no work to do with
Mamma, the woman at Gambia.
The word of God,
but at Gambia,
the word of the
boy. What is that? A super? When I get a American, I buy it. Now,
where
can you move it up?
But you
wear it.
How can we stop with you?
To where is another? What is
the word of the book?
For
this
end,
to fulfill those words.
Yes, we must
praise Jesus.
So the still movement.
Now it's not in us.
For whoever believes
to be stories.
But to be in the
word of God.
No, we
need
to
come from the great
heaven
when we need it.
But to come,
they are told
you. But to come,
they
are told
you.
But to come,
they are told
you. But to come, they
are told
you. But to come, they
are
Mokama Jambo or Gilead,
don't come and support the gospel.
Baba, the number of seven
people
want to have
a Messiah.
Mokama now is a man,
said much power.
It doesn't have any man,
which is
no one of the Baba who made
it follow the
land. Yes, he was
praise Jesus.
So Murundi put
now this time.
Mokama,
the Lord is leading us.
Yes, he was
praise Jesus.
Put down the same way, one
of the spirit of wisdom.
To gain a problem, but I
have got to see the angels working under the spirit of wisdom. The spirit of wisdom
and
it's a eye of wisdom.
Where
it goes,
which angels
that did work with you for
him,
and every voice of God when
he has
spoken.
Yes,
praise Jesus.
Let us open the first seal
and receive this angel. Remember the spirits are seven, and the seals are seven.
We are going to
pick up one
angel that's behind that
eye.
The one
that is called a seal, it is for Kappa. You seal
them.
When you open this one, this is an eye that speaks. Now the seal in the middle of it is an eye. But
it's
Kappa itself, and it opens itself. And
you see
what works behind that eye.
Yes, we have a
seal. Praise Jesus.
But we need to go.
Now listen like this.
And we could see
where. Let's open this seal. And we see this angel. Revelation chapter 6. From verse 1.
Nina ba umwana go indika. Buyabembula kuwonele umusambu ko akamu. Nekulia echimu kubidamu evina. Ngachio gara nendobozi. Yoku watu kanti jangu. Nenda ba. Ilala ba. Imbalansi enjelu. Noyo atundeko. Ngalino mutego. Nawe wengule, nagenda nga wangula, ila wangule.
Yes, you must
praise Jesus.
Tulaba,
we see.
We take off the
first seal.
We
can show the angels. The one
sitting
in the white house. Even with
horns,
and his
sword.
And initially,
they
set on. He
walk
at the conquer.
Wangula,
just conquer. Just conquer.
Yes, you must
praise Jesus. Praise Jesus.
Wangula, wangula.
This angel, we don't know his name.
Wangula,
wangula. And
it's
known as but
before
we know that name, this is what
you
have to know about him.
Yes, he was
praise Jesus.
But
this angel goes on conquering and conquering.
He had to fool.
He's the one who makes
us
more than
conquerors
in Christ. And the
scripture
comes to us. This angel is one who works through each.
That's why
it's great. It makes us more than conquerors. You have been reading it so much. For there are others who fulfill that word. You
have
become more than conquerors. Let's first go in Romans a little.
Romans
8. Romans 8:28
from that to down. Abalumi esura era abayitibwa bw'okuteesa ku bukuli ebintu byonna abakolera wamu olw'obulungi
ebintu byonna bikolera wamu
olw'obulungiokuva
ku bamalayika
nambu ebinanambu
ebina ebimala
malayika
munyenye
butonde
bwonna
bukolera
wamu
olw'obulungi
bwaffe
olunyi lwabirimu omwenda kubanga beyamanya edda era yabaawula dda okufaananyisibwa engeri y'omwana we abeerenga omubereberye obooluganda abangi era be yayawula edda abo yabayita era be yayita yabawa abo obutuukirivu era be yawa obutuukirivu yabawa abo ekitiibwa
ekitiibwa baakikuwadda
baba
kunoonya ate
kisiro
Kale tunayogera tutya ku ebyo Katonda bw'abeera ku lwaffe omulabe waffe ani ataagaana mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna era talitugabira ebintu byonna wamu naye ani aliopa abalonde ba Katonda Katonda abawa obutuukirivu ani alibasalira omusango Yesu eyafa Kristo Yesu eyafa oba okusinga eyasuukira ali ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda era atuwolereza ani alitwawukanya n'okwagala kwa Kristo kulaba nnaku oba kulumwa oba kuyigganyisibwa oba njala oba kuba bwereere oba kabi oba kitala nga bwe kyawandiikibwa nti tuttibwa obudde okusiba okutulanga ggwe twabalibwa ng'endiga ez'okusalibwa naye mu ebyo byonna tuwangudde n'okukirawo ku bw'oyo eyatwagala
yesu
yebazikubwoyo
tuwangudde
n'okukirawowabulajjukira
atukiriza ekigambo
yemaiwolabe
ku bw'oyo tuwangudde n'okukola
kati
kukamaafe
yesu
omwoyo w'amagezi ayinamu
malayika
batufuula abawanguzi bo balina okutuukiriza
mukama
abakufuula abawanguzi n'okubiraebyokulwanyisa
byaffeebitali
byakulinira
musaawabula
byo nga birwanaokira era olibaddembe ng'obadde oli musalayo
olukalubakamba
nti temuyigirira okutuuka nga
luwangulumaze
oluwangula nga ne bayigira ano n'okutandika okukola ebyo bo nga balekayo mu lutalo kuba tebakoowa baabatonda kuwangula bwe ne bwokuwanga akantu bo
bagaiwaba
tebakoowa yesu
yebazibebatukiriza
ekigambo ekyo
nti
luwangudde
n'okukirakubanga
tebaamuwa
ekitalobatukira
n'emulera kuwangula
bulwangui
genda owangule owangulire yesu yebazibnaye nga kakugambako
zaburi 13:19
paka 22 baliwo okutuukiriza ekigambo kya
Katonda
kati ekigambo ekyo nti luwangule n'okukirawo waliwo abakikola
batuukiriza
bamalayika bano abakulembeddwa
bayita mayika
katulabe Zaburi.
Where is it found?
Zaburi ya chikumi musatu. Urujiri ule kumi no
mwenye. Psalms 103 verse 19.
Mukama ya nyweze entebe ye mguru. Nubwa kawa kawe kufuga yona. Mungwene waze mukama mwewa malayika be. Mwabazira aba amani. Abatu kilize chigango chile.
Boba malayika bazira.
The angels are great.
Atena amani.
And they are powerful.
Kukutu kilize chigango.
To fulfill his.
Zaba adami katia hawa. Na kuwa mwamu sinu
kukira. Atena
aba malayika abatipu kiliza.
Feel that one.
But
to send them in
the world,
and
they won't come
for us more.
What
the
pastor
is saying, you have to lose
more.
If you lose,
you must see
what
you
buy
in
us.
And you call again.
Now you
call again.
But I
have
another way to get
up
under the
chair.
And in fact, we need to bind every demon.
Our pastor
gathered
them in the
world. And then he lost out there.
And
helped them to scatter.
Mukama n'anjulisa abawesi bana, n'enjogera nti abo bajja kukola ki? N'ayogera nti gano, ye mayembe agasaasaanya Yuda omuntu n'obuyimusa n'atayimusa mutwe gwe. Naye bano bazze okugasaggula, okusuula amayembe g'amawanga agayimusizanga ejjembe lyabwe ku nsi ya Yuda okugisaasaanya.
Nti bano baali bazze.
Animals like dogs.
Back for security in the night.
Era nate ne yimusa amaaso gange n'entunula. Era laba amagaali nga gava amagaali ana nga gava wakati w'ensozi ebbiri.
Be bali batulabye abaweesi abana. Bali babayise baweesi.
N'ensozi nsozi za bikomo. Ku magaali ku gaali ery'olubereberye kwaliko embalaasi.
We
shall be seen there. In that form.
Even
the black one you're going to see there. This is spirit of cancer. As they will reach there. Every group has
trillions.
25 trillion angels.
Nekugali lukisa tukwaliko embalasi enjeru.
Bame embalasi enjeru tali omu.
This one, the white one.
Bame ya wanyi wa Michael.
They are the Michael.
Yesu yewa siku.
Great Jesus.
Michael alinomu kumiza mkule
kira mu. As the commander who lives in.
Akute kondere
nchoka. Only the trumpet.
Kupikunda muna.
Revelation 8.
Zuru njiwa nika.
I'm writing down there.
Edamu sana zo yendo kama.
And you cry you can say.
Kitafo mginza wengi tuyo na.
Father.
Kweba zuru njeru.
I thank you for his army.
And I
thank you the army
which fight
for us.
All
the spirit we is leading.
Watch
the Master Jesus. And Lord.
Your
seven spirits.
And
your seven eyes. Let me call the first one. That
walks
in his walk.
And the spirit
of wisdom.
No mudu miss. I put
the
one
that holds the first one.
And the spirit of wisdom. And
the group
of my own. They are
all
the
world. Michael, a group of angels.
Uyinza okuba tokirabira
we mwami.
Muyi wa magezi.
Bring up wisdom.
Mana asoka kuteko na isoka.
And yes, the first.
Yes, Jesus.
Praise Jesus.
Tuli okatula ba Mike akutte ekitali
kiso. Mike holding the first sword.
Okubikuli ba 15.
Revelation 15.
Nawe lino okiwandika.
That to write it down.
Ono yabeera agabira bano bonna ba bonna.
Supplies all these ones down.
Ye yabeera Mike yabeera ne.
Mike is the one.
Nebyokulwanisa.
Supply the weapon.
Ati yagabira bano abakuwa mu bandi.
What he gives today in his group.
Nja wali komanda.
When he comes to command. And the same weapon.
Yes, he was in
great case.
Mike wali na akugabira.
Mike provides for you.
Zibo bilina order kwe.
They have order.
Baka bakarona wa order.
They go to the order. And they think it's a job.
Amaje kutna
akadika. All the companies we have put in the right preparation.
Ni wa magazi.
Commander
number one.
Commander number one.
Ah, are you the one general?
One who leads the general.
Michael.
And his group now.
We know signing your commander.
Have to send the commander.
We have put them on
the
same
page. One holding the weapons Michael will give you.
Kutivinja chama mara ikaba.
The group of angels.
Boni mafuruma.
And they get out.
Ati kuhulia Michael. Nenga Michael.
See Michael. But Michael is not one.
Ainda ba Michael.
That is the main Michael's behind him.
Tukula ba kugambi. Abatu demu.
That's why the group of angels in the wild. That is the main. Not one.
Azekali esule yomukaga oligi wa kusatu.
Zechariah 6:3.
Nekugali yokuna kwaliko embarazi ezachikusi kusi estobe semu oboya obweru.
Yes, it was very good. Uja kuna kuzachi kusi kusi.
Ezachi
kusi kusi. Ezachi
kusi kusi. You don't wish brownish like that.
Ogenda kuba katulagirira. Wali ya bali nokutubye kigambe. Okasikosa bila kutegeka. Bamalaika bali wali bali nze.
Bali na.
Zekaria esule yomukaga oligi wakuna. Nesira bulenga bamalaika yali ayogera nange nti ebyo biki mukama wange. Malaika naddamu na ngamba nti ebyo zempewo ennya ez'omugulu eziva okuyimirira maaso ga mukama w'ensi zonna.
Batambulira mabega wa maaso ga mukama.
Behind the eyes of the Lord.
Ibadde mugamba
nti
omwoyo w'amagezi ezeri amagezi. Waliyo komanda akutte ekikondere ekisooka. Wabeerawo Mayiko akutte ebyokulwanisa abagaba. Waliwo kabeera ye bitinja. Batambulira mabega wa maaso ga mukama kutuukiriza.
God to fulfill.
You never get a back
to do it. Show to be done.
Zekaria is Sule and Yomkaga or Yiri Wamukaga.
Zakaria.
Lili Eliko Embarazi and Zilugabu. Libu deyo okugena mwonsi eyo buchika uwakono.
Semu baba la kira no wala kira.
They showed you his size.
Habari kuziru kwa babako na kuja
the black one.
Yeye kuita
work on what we need.
Unamwona Mungu wewe
this life with godliness.
Baina ni bali baba baba
tu. I'd be taken some.
Hapo mko hata mgeni mwele sio. Kwa maana majiwe kama Mungu wewe
mbona how angry is the space?
Sekaria mukaga mukaga. Nezina nejeru zavayo nejeru zavayo enyuma wazo. Nezitobese oboya obweru zaabaye okugenda mu nsi ey'obukiika obwa ddi.
Kaakati nabo baali balumbye kuba bamusaza beeru. Baba nabali kubweru enjeru. Babagenze kuba bamusaza. Lwaki bamudde mabega baba abagenze kuba. Bano baina be batudde beeyo n'ebiseera. Sikuli tebagibaweeraku. Bamayiko baba
baba.
Kwagatula baba kwata kukwatike bagabye
olukuumwa.
Soka tumupeta.
Zekaria esule yomukaga oligi wa musanvu.
Zekaria 6:7.
n'ezakikusikusi zaavaayo nga zaagala okugenda zitambule tambule mu nsi nayogera nti muveeyo
omanyi okubeera ku standby abali mu kwokinga byakulwanisa babalokera okugenda mukama n'abagamba nabo bagambe mugende babayise eri
kunsiabeera
waliekama
nabwe
nabobatwamirimu
mutambuletambule mu nsi awo nesitambula tambula mu nsi
naye omanyi bano kyebabeera
bakolano
bagabudye batambula n'okukolerebwa mu nsi
yonaomanyi
bagaabantu
awo nankoowola nangamba nti laba ezo zigenda mu nsi ey'obukiika obwa kkono bazikakanyiza omwoyo mu nsi ey'obukiika obwa kkono awo nankoowola nangamba nti laba ezo ezigenda mu nsi ey'obukiika
waliwo n'abaali beteesetese kakati mutuma omwami akagamu awo nae oje emizimu gyayo tulinze bagenda olwakusaba
emmotokaabokuba
bwe bibeetaga abayisimu abaagala okukuba emboko emisimu egiriwo ati tebatutumye waliwo nendala zo zaali sirizeemu nae batutume mukama bali babaga bafunanaye mukama erabobebasoseyo nabeko naye omuntu yaleesa ali mu bintu birala bikukwatagana
mabaka bwa muntu
kimuzeeka lyesu ya mukaago lwa munaana awo nankoola nangamba nti laba ezo ezigenda mu nsi ey'obukiika obwa kkono bazikakanyiriza omwoyo mu nsi ey'obukiika obwa kkono ekigambo kya mukama ne kijja gye ndi nga kyogera nti gya abo abatwalibwa okufugibwa obuddu ku kaludaayi ne ku tobiya ne ku yedaya naawe ojje ku lunaku luli oyingire mu nnyumba ya yosiya omwana wa zefaniya bwe batuuse nga bavudde e babulooni
agati waliwo abantu bo nga baali mu busibe nakulaba ekkanisa balokole banafu gye bali n'obatumira abo
bafeffetan
era babawa ebiragiro mugende wati abana batwalibwa mu busibe bonyabunyezibwa mugende mubatasi balimu obatwala oli abagenda mu kanisa ey'obulimi okukolesebwa nebakolesa nnaku byolimba byakole ne bamusalirako kanisa twetaaga bamalayika ebyokubeera ku bikale
kubisobola
batulemereddwa emisimu giri muli
sebwegyetaawe
abantu banoonyesa amaanyi
gyesu
yebazi so mu bino byonna
bitusoma
manya nti malayika ono
mayi
atambula wansi w'omwoyo w'amagezi.
Mabega
wakudde
konde
makondere gali omuzamu
era
ye yakulemberamu ejjeri
lwaki
bamugamba agendenga era yakufuula abawanguzi kubanga ne muggulu yakulemberamu olutalo lw'ejjeri oli mukulu kuli osuula ya
12:7
ye yawangula obwayo yalukulemberamu bo bamuwangula for a quarter, I don't have a little bit
of faith.
You don't know what is
him there. What does he do?
Mukama, you know, Gammy, you know, what do you like to take over?
Have you ever commanded the dawn?
What do you like to take over?
Have you ever commanded the day to get evening and night?
Yes, he was
raised here.
Not going to what you like to do. What
do
you like to do? That money,
you
don't put it
up.
Ubigize osoka kumuliya ndala kuberi
masi ya
kuwo bigize
for the price gives it to us.
Don't do bigize
for the demons.
Kwa maro kuwa ndala kwa ndala kwa ndala kwa bigize.
Give to them what
behind. Kwa bigize we moyo mtu kwa
mwenye. For calling the Holy Spirit himself.
Ya baba ila mfu kwe wa amani.
It has to be greater.
Na bali kufa tiba bila bali.
One of our sides are greater.
Mhm. Bikulesula ni 12 noli nyero msambi.
Let's just tell of 7.
Ni waba olutalo mukuru ikai ni ba malaika be. Ngabatabala okulwana n'okusota.
Tabeera omu.
Not alone.
Ukaida alinama jema ami.
Maiko has many armies.
Zibalwanisa sitani mu.
And they form the center in heaven.
Jukira abali kusaidi ya Maiko
bali bali. The side of Maiko there are many.
Ukusinga abali kusaidi.
Most of them want to side of Satan.
Waba malaika rumbali ba
kutu. Some angels are fallen.
Kimuta kusatu kubo bali kubeka na wadimiki ya
Maiko. Maiko cannot equal to even the armies of Maiko.
Waba Maiko yikuka.
For Maiko alone.
Uruwana nari na trillions.
They are 25.
Habili muta.
Trillion.
Nizaba malaika ye yikuka
na yu. He alone.
Kutuluwa esura ya 12 yu wa msama.
Revelation 12:7.
Ukusota neguruwana neba malaika bago. Nibata yiza sana watu la kipochi ya wenate munguru.
Bata jema iko ba mgamba ti
wangura. Kukonka.
Ugeni kuwangura kuwangura wangurire kwa.
Kukonka.
Kyo vuna baba satani.
Nani
baba doni te baba yami.
Baba doni not even help them.
Baba doni bali
ngeni. Baba doni.
Bali ngeni kusiba. Baba doni kukunga kwa adami
asiba.
Era basibera mu.
And they remain in the space.
Kama atire kama bwe yagamba bana ba that base na
hivi. Act on Israel.
Ndio basigatewo. Baba hiki sio kuwa na entaro.
You have to fight wars.
Bana ba mareka baba basibera mu. Basibera mu ingiliza kani za kuwana. Kuwe na mu basume. Ndio ba mu ba basibera mu. Wakama na wakama baba basibera ndio baba hiki sio kuwa na. Ama wana kasinda bonna wakama yagamba. Nena ni kama wana kama.
Five.
Na wakama kana baba hiki sio kuwa na siku wanga kuwa.
Five. Let's you get wicked.
Kati basi baba mara ikasi
kuwa kuwa. Now they want most of the angels.
Na ya wali kuwa mkama
na kuwa 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 kuwa. But they want to give up glory to find them.
Kuwa kusumula na kulekele.
And let
them come. And let them come. And let
them come. If you be
here
from there.
Sinisa,
you make them be in prison.
Yaba umugengu.
Afini
nijani wetu umugengu.
But now it's in our journey.
Hinzo upati wapikuru mkeja.
Let us be revealed what happened.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Ati God go kwangu ngire yo kusirisa asa kwa mira mazima gamba cha katona God go kusirisa bizimu ndine bila yisiga
ndine
kwa majitu anga mamalaika babo muli mungu
is your work
au dawe kuze wa kasi sawa
how many are you in prison
kubatu wa mungu sio
wa you be sent in the desert
ateka kuuruma
and when you
are down you
are the one who finds
it kati sima ni wajibu
wa shida you know how you are finding it.
Baba ni msomo mmoja huko kukuta kwa wale bali. Baba leka kwa kunyo.
The one who said that there the ages of the prophet speaks.
Yes, he was
praise Jesus so much.
Na yeye mwema tebao.
That's how Michael's overcame.
Na italio huyo
but he's not alone.
Mungu wewe.
Kubikura esula yeko bine bino lijerwa
mwa. Revelation 12:9.
Ugusota ogunene ne busulibwa umusota ogwedda. Oguyitibwa omulio lyomi era setani. Omulimba wensi zonna nigusuliwa ku nsi niba malaika bako nibasuliwa nako
baba kwa mkuru ngati wali
just from heaven that's the best
there okay mnaku na malaika
ngi uko na angel
malaika bado
ndio abado
mtoso mera namba ji basi
bado ya sigara wa mmene we are in prison how many remain
ndio nabisho mera mchimuka
isa ndio ndio
ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio
bring it back in the armies of God. The journey from Egypt is going to Canaan. Right from here, bring them all.
We
are all only on that.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Now,
when they come on earth,
they are called
Michael.
No, we mean our
children
of
men.
No,
I mean our children
of men. Daniel 12.
Let us read
Daniel
12.
Daniel 12,
verse 4.
Daniel is Sula Ekuminabi. No, you need all the soaker. Era mu biro ebyo Mikayiri aliyimirira, omulangira omukulu aliyimirira abaana b'abantu bo. Era waliba ekiseera eky'okunakuwaliramu. Ekitabangawo kasooka wabaawo eggwanga okutuusa ebiro ebyo. Era mu biro ebyo abantu bo baliwonyezebwa, buli alirabika nga yawandiikibwa mu kitabo. Era bangi ku abo abeebaka mu nfuufu ey'oku nsi balizuukuka. Yes, we have to
praise Jesus.
But if
you
look at some of
the armies, you understand them. When they visit you, tell you now we have attacked here. Don't ask them about that. They have gone in a war. They have to move on this earth with their feet.
Wait to see them at home.
Daniel 12, verse 2. Nabamu eliye nsoyi loku yomewa okuta kwao.
Yes, he was
great.
Michael Munaku is
in those days.
Naturally, the good
about
Jesus.
Yes,
no good about the other
people.
Yes, he was
great. Jesus.
Daniel 12:21. Nekakano naddayo okulwana n'omulangira w'Obuperusi. Era bwe ndivaayo, laba, omulangira w'Obuyonaani alijja.
Messages.
Who are messages?
Messages and sending them to you.
You know many
messages? For example, I want to show you.
Hell,
when you
come
from hell, he comes here and manifests hell.
Aruji mu message.
They are good in message. Writing them down.
Mwana baba waandikira kabaka ko.
Kaindaria.
Murunjo siku ba mungu.
Is good at making his message.
Na ajisa mchifana.
And good video. Image like videos.
Boba aruji.
Yeah, very good in messages.
Baru wana na yu watu maru.
They are professional.
Mukutambuza. No mkoli mukutambuza.
It's a trick of moving. Moving the gospel. Copy and work with them.
Yes, yes.
Praise Jesus.
When you are about this,
that is what you said. Me, I make
messages. Ne, but the experience.
Most they are not full. I got it from them. They take messages.
When you
and they make a video out of it.
Why is
in heaven and bring it here when you have not gone there? And it is living.
Daniel 10 verse 21.
Of truth. And we have sent people everywhere in the world. We are not going to study with your
spirit.
We are in groups of angels. In scripture,
he
is very good in those scriptures.
Daniel 10:21. Wabula Mikaeli umulangira wangu.
Tibabita na mulangira wangu.
Let's call our priest Michael.
Hey, but don't be fan
of
God.
Don't even mind of that.
We don't mulangira wa fe.
Call him our
priest.
Michael. That he understands that you know him.
Michael.
Why it was.
Menya.
Great. Then you just called him.
Yes, he was.
Praise Jesus.
On mulangira wangu.
This is our priest.
That's
why we're winding up on that. The most we study is the journey.
The weapons
that they made. You ask this king. He was and he wrote immediately. He wrote immediately.
era mukeranga mukama
asabye God has never beaten you.
Abadde akulabula
nabulabuabadde
ayogera
bwogezeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
today on our side.
Bano bamalayika mukubikuli wena
mugabana. In Revelation the comfort.
Twalaba mukubikuli bakubi ne.
Revelation 11.
Nuri soka.
Verse 1.
Kakurukse.
Three.
Wabala namba yamalayika masikira kwa
kwa kwa. Revelation the number of angels in heaven.
Yoke na tu andika.
So we're going to write it down there ready.
Hebu kwenda soma mukubikuli bakubi kumi ne.
Revelation 5:11.
Tuburi ne namba yabalaba.
Tell us the numbers of the ones counted.
Tujeko ne namba yabamayi.
And we subtract the ones of Mike.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Revelation 5:11. Yoku tano n'olunyiro kumi na lumu lugamba. Nendaba ne mpulira eddoboozi lya bamalayika bangi abeetoolodde entebe n'ebiramu n'abakadde. N'omuwendo gwabwe gwali obukumi emirundi obukumi.
Emirundi bukumi.
Number
you open here.
That number you've got in the
Bible.
That
number you've got in the Bible.
It must have given you 100 trillion angels.
Zikabani yaku by four.
You divide them by four.
Zikere na kuwa trillion zabiri kota. Zamara yuka mayu kwa zoka.
Trillion angels of
Mike
in the angels.
Waka tunda wasoma mafi. Wakati wasoma mafi na yuko
kufeli na sama. Magic syringe from school.
Wakati tumesoma wa.
Now we study math here.
Bali trillions.
100 trillion angels.
Wabaka banya by four.
If you divide them by four.
Anja funa.
That is 25 trillion each group.
Tiki za maika. Na tiki ni sama
marai. 25 trillion to angels.
Habili muda.
Equal to 25.
When we
speak of a trillion, it is too much.
Those
of us here that the ones on our side are many than the ones in the world.
NAC.
This world,
beyond
all people in it,
they
are not even a trillion. One.
They
are a billion.
Yes,
praise Jesus.
And those
that have Michael 25, they are angels of Michael.
Yes,
praise Jesus.
I'm
not going to go beyond this.
Offering, you are getting your way. We are going to go on. Mukama tuna katunda kitafu mwana mutukufu tukukulumiza era tukusinza olw'olunaku olwaleero tukwebaza olwa saavisi ennungi gy'otuwadde leero mukama oyongedde otutegeeza abali ku lwaffe mukama ejje ery'obwakabaka bwosiro katonda ffe kitaffe ow'ejje tukwebaza gwe yatonde gona ensookita mu kigambo kyo ye mukama waffe yesu omwana w'omulamu tukwebaza gwe yatuma omwoyo gwe nebitondebwa era n'ejje lyonna ery'omuggulu bwe etyo yatondebwa wamu n'emunyeza n'omwezi wamu ssebu n'obutonde bwonna obuli ku nsi mukama wamu naffe omwoyo abe yali musaale nnyo era mukama tunatuma wekuva eri omwoyo gwo tunaba tuli magombe tunaba tuliwa omwoyo waali wonna mukama era tukwebaza nga gemaasooko gootulaze wabula waliwo mukama gweyongedde otulikulira oyongedde nti eriiso lyo erisooka nga tuvudde ku liiso lye ly'omwoyo wa mukama eriiso ery'omusanvu waliwo eriiso ery'omwoyo wa mukama omwoyo w'amagezi ayi kabaka bakabaka tukwebaza olwaliwo ng'otulikulidde ejje ne bamalayika erikola emabeka w'eriiso lyo kubanga ebintu byonna byerudde eriko gwe twetera ebigambo byaffe mukama tukwebaza olwaleero tugenda okulabika nga tusaba ejjeeri erikulembeddwamu omuduumizi asooka akutte ekkonda erisooka mu kubikulesi by'omunaana era malayika ono akutte ebyokulwanisa malayika mayiko mu kubikulesi by'ekkumi n'ettaano akutte ekibya ekimu ebyokulwanisa ebisookerwako abalwanyi be bonna ono tebasobyeko mukama abawangula mu ggulu era bawawa aye kabaka bakabaka n'ogamba nti bagende nga bawangula nga bawangula era naffe n'otugamba nti bw'obeera kuluyiwaffe mukama gwakulembeddemu girino egirino lyonna ani mulabe waffe n'olwekyo tuli bawanguzi n'okukirawo kyetuva tukoola ejjiri abamalayika bano bamayiko abatuwangulirawo era abatukkiriza ekigambo ky'olwaleero mukama tusindika ejja mayiko mu bwengula bonna sibe kabakabakabaka okufe ffe taba amasaza bonna nga bayogedde mu zaakaliya essula esooka onyola kumi n'omunaana mukama leka bagende bafeffete mu ddiini zonna ez'obulimba okufe ffe n'emizibu egiri egyatekawo eddiini ezo enzigira zonna ez'obulimba mu bannabbi bonna ab'obulimba mukama obulaguzi bonna obw'obulimba ebibadde bonyabonyaabantu bo mukama sindika ejjira malayika mayiko omulwanyi okulagira waffe asobole okufunyirawo abaana b'abantu tutegedde nga alina ejje lingi eryabamalayika bawerera ddala tiriyonisi ebikumi bibiri mu ataano makumi abiri mu ttaano mukama teruba twesindika wonna ku nsozi mubiwonvu okufefeta emizibu gyonna okufefeta bamasaza kubanga kyawandikwa sibakabaka bakabaka tetuwalagana mubina musaayi wabula ebyokulwanisa byaffe byamaanyi n'okumenya erigo teruba tusindika ejje sibakatonda kubiza ebintu byonna tusindika ejje lyamalayika mayiko okufefeta nayo gyonna emikyamu egyateekebwa ku mitwe gy'abantu egyateekebwa mu nkoko egyasibwa mu mbuzi egiri mu ndiga egiri mu nte mu nsozi ku mitwe gy'abantu biwonvu mukama egiri wansi mubitanga byabantu tumuna egiri ku butuuti obyobadde abanabbi b'obulimba enjiri ez'obulimba bonna mukama tusindisa ejjira mayiko okufefeta emisimu okufefeta abamasaza bonna mukama mubegule bonna babafefetayo obanga amerika obanga australia obanga yurupu obanga china mukama oba afirika yonna leka obwengula bonna nga bweyogedde mu zaakaliya essula y'omukaaga balumbese bakabaka bakabaka bafefeta ebyo gye bakisse mu nyumba kuba kubanga kyawandiikibwa osobola kuyingira mu nyumba ey'amaanyi n'oyonoona emirimu gye okugyamu omusozi n'omukwata n'omusiba ebyo gye ekibala gyalumba ekkanisa y'omukama ekibala gyalumba abantu bano nga gyalumba emirimu gyabwe nga gyalumba obulamu bwabwe mukama leero tusinze ejjira malayika mayiko okulabika nga agifefeta awayogerwako ejjira malayika madooni oba enjegere okusibya ddala okubatwalamu nyo obutakoma okutuwa ku nnaku n'omusanvu mukama waffe ekyalikwa kikugamba ebbaluwa yokaala nti no werabisibwa okusala emirimu gy'omubi naye naffe mukama ngaotukulembeddwamu omuntu wamu ejjira malayika bano mukama leka olwala naffe tusanye emirimu gy'omubi gyakoze weziba ndwadde mu bantu weziba kulemererwa abale base bagongobaza emizibu nga gibongobasa abantu mukama nga gibalwazisa leka omuntu mutukufu ngaakulembeddemu ejjira bamalayika bano bamayika okusofeta ebyo byonna mubwengula gyekibadde ku mitwe gy'abantu mukama ekibalekirabda okunyiriza abantu gyebadde batambuza nga basimba mukama olwaleero tusaba malayika mayiko ng'ayitamu okusofeta taleka n'omu anoonye wonna mukanyomero gonna mumubiri gy'abantu mumitwe gy'abantu obanga kuliko lijoni mukama zonna bagifofeta erigwe katonda ebintu byonna nga byebitwa gyoyo soba tusaba amalayika mayiko ayitamu leka abato newenjegere aye katonda afumiriza ebintu byonna asibire ddala munyo obutakoma okutuuka kunaku olw'omusango baleme okudda okutubona okutawaanya era akwebaza nti ne malayika w'omuliro naye ayitamu mabega okwokya amaanyi ga bwagaba negasigadde mu bantu mukama okwokya amaanyi abanegalesa endwadde agabadegalesa obuse emirimu gy'abantu akabadde kalesa abantu nga balumizibwa mukama endwadde zonna zokyamwe n'amaanyi gaabwe gonna ng'ekizikiza gasaanyizibwewo mukama n'ebigambo ebyobulimi ebadde kunirisa aba ebadde bigwanako okulagula ku bantu ebyobulimi mukama leka omuliro guneero guyite mukama obukoma kumwa bw'abantu bulekerawo okwogera ebyobulimi eby'abantu mukama nga bwayokya kukama ka isaaya n'ojjako obulamu bwonna n'ojjako obulali butuutivu bwonna n'olwalaleka omuliro ogumalekawo omuliro atoole omuliro ku kyoto kyo mumasekati g'abakerubi amansire ku nnimi ez'obulimba amansire ku nnimi ezirakula ebyobulimba amansire ku nnimi ezikolimira mukama abantu abategekeddwa okukolimirwa kubanga kyawandikibwa teriddogeri isirayiri naye mukama tukimanyi nga fuba isirayiri abaddala abakulisaayo abaddala mukama tusaba mukama otukulemberemu era nga bulijjo nga tugenda okuva mu kifo kino weebale mukama kubanga okkiriza okusaba kwaffe olinnyera mukama waffe yesu